really, I love you really, my sweetie honey, I love you really. Achuka abe chavazinga soja. Amazima kwenai no honey, elane na tuwe babili. Hey, mkwete sweetie heart, nga Romeo ni Juliet. Enambala klasi, sweet ledo nini na halali. Ama figo tukuisa klasi, ayatano vya inowena. Zena kusima msai, sonya nukusa uchai. Wanguna abno msai, sonda gana uchai. Zena kusima mumusai, sweetie, sonya nukusa uchai, baby. Wanguna abno msai, tale, tonji wayo na we. Ebitu vya mokwano ebizibu nyoza kwa galo saze okunumia. Hey, ngateto nsasi dena no muti mogu menye. Uteke mungato zange, mauliche mbala chiganye. Ngateno munu njigwenja gala wechaze, na waita no kubini mwero genze. Hey, ngana kusima mumusai, wosaze wonyano kuzo uchai. Ngate wambuna buno musai, na ero katiliza uchai. Oh, na na na. Zena kusima mumusai, tonyano kuza uchai. Wambuna buno musai, sonda gana uchai. Hey, zena kusima mumusai, sweetie, tonyano kuza uchai, baby. Wambuna buno musai, tale, tonji wayo na we. Maloneka baby wange, obanga saze chambe. Mukwano ye kwa fugo ulamu wange. Weka vise wange, na promise you never let me down. I will never let you down. Na promise you never let me go. I will never let you go. Na promise you never let me down. I will never let you down. Na promise you never let me go. Sana kusima msai, never, never, never. Sanya nukusa uchai. Wambuna abno msai. Sanda gana uchai. Sana kusima mumusai. Sanya nukusa uchai. Wambuna abno msai. Tale, tonji wayo na we. Sana kusima msai. Sanya nukusa uchai. Nasima kweze tonji wabai, achoka abe wandikingi. Nasima kwe tonji wabai, achoka abe wandikingira. Ni wandikingira.